Ministry y'ebyobulamu etongozza omutimbagano okugenda okuyunga obuweereza mu makeberero g'endwadde n'obuwuka mu malwaliro gonna olw'okutumbula omutindo gw'obuweereza buno. Enteekateeka eno etumiddwa Integrated Request and Results Dispatch System egenda kuwanika buli kivudde mu kukebera omulwadde ku mutimbagano kisobozese abakugu abandyetaaze n'okubikozesa kikolebwenga mu budde. Kamisona atwala ebyokebera endwadde mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Susan Nabadda agambye nti omutimbagano guno ogenda kwongera n'okulondoola abakozi mu makeberero ag'enjawulo n'engeri ebirwadde gye bibaluka n'okusaasaanira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo abadde mu kuggulawo enteekateeka eno.
Tukoze omutimbagano wetugenda okukunganyiza data yenna gwe tukitestinga mu lab zaffe ku national level naye ne mu regional referrals ne mu district ne mu lower health facilities. Data yenna gwe tukunganya gwe tutestinga ngaaba lab twagala tube ngaali mu kifo kimu tusobole okuba nga tuyinza bwe tuba tulina kitwagala omukozesa ngaabasawo abajjanjaba ngaabakola abamonitoring epidemic ze tufuna ngaaba leaders and policy makers okukola decisions nga bwe baba baagala is one waliwo ekifo kimu bwe tuzitadde akasuwa kamu mwonna data gwe tukunganyiza mu agenda era omutimbagano ogwo notugutaddewo bwoba oyagala kyonna ky'oyagala okulaba facility kyekola okulaba testi kye tukoze ogenda bw'oba olina access to the dashboard oclickinga n'olaba ky'oyagala.